Omulabirizi w'emikono eno Sikitto Kagoda abazadde abalina abaana amasomero g'ekkanisa ababuulidde kati nti balina okukwata mu ndya nga babeeko akasente ke basasula olw'okusoma kw'abaana baabwe. Sikitto Kagoda asinzidde mu nteekateeka y'okulambula amasomero g'ekkanisa ng'asookedde Kato CCU n'ekikubo CCU mu busumba bw'ensanja. Abuulidde abazadde newankubadde gavumenti erina ensimbi z'ewaayo okuvujjirira okusoma kw'abaana baabwe, kibakakatako nabo okukwata mu nsawo babeeko ke batoola olw'okuvujjirira ebyenjigiriza ate n'okuwa abaana baabwe ekyemisana basome bulungi.